cukal langal min jooto kala do bo don tan li malifu e mangal mudun alan hande sappo e jitti lewru jiondu min en jodi do studio tamani wattu jono min calmi non sukabe hedi de min faali lamu koriyan sona ba atun yali
bo bor alhamdulillah bas wala
ham biriten no ko watte hirande hana jongude sanne wattu jongo ma yade mboso jaltinanabe kabaru jongondi
tu kabaru jidi en pudiran halde hala julde layende ko han wadde talata rende sukabe bamako ana gondi e lanidade julde ko han wadde nogay lewru jiondu e jaranto do hansa todo don le wuddu leedi meden de sukabe jokolbe ana gondi e wadde ima daraaje le ndi gendi yalla ana mbuta e tundiji tawete le fonse ngaji le onoko timmin len no wowri ni kabaru jaharo challe
aywa julde de battiki sanne Ousmane Niali Boule hudo anni da wattude nyelde julde de
ah haya nedda me anda tafonde basanna jinna pantalon na hedon
aywa bismillah suka wobbe gobbe le galure bamoko de ka cubi ki ko anni wattude ko de kedden be
min kam jido mo warare fa gasa mi watta tubu an jin mi watta shen ngaji am mi heddro ni ene saya ka mi wala fi kono no american ni jati jati anni do fay mo ina robbo lobbo sanne sanne saya njuka mi wada du burude fa gasa ko moro to mi du mi anni do wadde tire tan mi anni sorude jin biete do jogging pade du ana yee reke kany e saaya ko juude mudum juuti
nyaali en bien sukabe wonbe nokku no dirte badjana idon le commune moniko le region sikaso be kolliti wattu jono wiide be ngala nokkul do be kani wadde yewtereji mabbe kono ayri bangal fiide baloje
non jaati borbe mbibe ngala do be jewtan e be darta e lamu ko be gombe li on nokku pia dabereji yalla jeunesse mabbe wudna heba yirwa kedden kanko no dirte do lasina sidibe kanko no horaje sukabe badjana e nelado meden yaade to mahman baba kunta lanondire makko kede ko wi
ko en kay wala fufu jokol be jogi le yambereji en jittiraka luboydi bas ma chaise madun kaki gati gure badide le be dare dun ngala golle tan wattu ndungu e kinoto demal haburi ma madun mbambari ni jogi dun ti ala goddo bangal rafi baraz madun telephone
to gela be dugum kay
se yuri do en jaram falli sa halled ni nokko no dirtet an songo sukabe jangobe le lycée mo no dirtet mamadou isa may gaviame be gonde wad ton dendir gol nyaadi
Dandirgol ngol yo dum hakkunde sukabe l'école sappo e njoyom e 10e yaade 12e doni sappo yaade sappo yidi ba classeuji mum
ngol do dandirgol be ngadi dum li ande kewde ko nayri bangal dum woni ko no dir science de naturel biologie ko nande mudun nyaali
non jaati fa yottaade tarikiji e hono fina tawa enen no njoyon ganyu be holitama wiyade be dokkama sakkiju kleju e ISB ngaji fa yottaade kake godde ko be jangira
ido imadraaji sukabe jangobe tombe kanyam senga be kanyen gadi dum so yuri ton tan en gardan le gallure bamako de kanyen le kedde leedi meedi ndi suka dan gonde watton imma daraajo no aitaade goriyaaji le odo nokku
suka be jokkol be wombe jilibugule commune go bo bamako fa yotaade to duansa to le lamu mopti an gonde wadde imma daraaji wutude fonse ngaji e gori e wibe suka be faanda mabbe wadde di golleji yolla habude pati ndiyam torra mudo hewto do mabbe kedden na ko alisise
labi ne gorol molo balini woni anniya suka be jokkol be dere jilibugu nafaji bankoni dumanzana korofina kan esotiba yuba sise njotino hara sokab jokolbe jilibugu
nu notre problème
min jida hadude yaltinde tundi gorol ngul tan min jibe landinde mo fa gasa no o wawi nafirda yin so hande bettike min gara min jangina sokab jokolbe jodi be damal gorol ngul hodun sabi odo nokku wawa landinere fa gasa idun wawi lata nokku to yawtere sembe chaldi watti le wuddu leedini duanzato sokab jokolbe ka weedo dir juude ana heba jonte fa heewi joni kany endu yalla ana yaltina tunnel fuseji di lewi lamido fedde mo nodirta immoden golle anniya mudu woni sakade bonandaji ndiyandale ngallurene shoaib cc horejo fedde ni ana heba dubi sera jon wakati fu so tobo wadi ngallure duanzane hewan ndiyam dun sabi so sukabe jokolbe duanzabe bami anniya landinde golle o tene fu won adadu sukabe jokolbe itata fa wada golle o micci todo wiide nandore dido golleji ana wondi wadde nukule fa heewi le leedini lo odo wakati
dun nabta yewtere meden noddirte minimag nde nyaali yewtere meden noddirte minimag nde dum waran yo wade hono ko mbieten jilli hono kaldirden kenyan no
non jaati ay jilli ko torra mudon hewto sukabe sanne hono le kayoto den nden no dum wawi wadde mboy yonki ko hewtoto yogabe nden no kambe dunki ande piskol gambe kay collectivité kutteji ana wada sanne to sukabe jokkolo be dum hewtoto
fa keben famtare kedden mamadou sama sewku abdoulay kassi
so e film ngaji kanyi e livre uji tariki jilli honon taltale hakika mudun kayu goddo
goddum jokolbe e surbabe hewbe seedi ke wiide gilli mabbe guubo lati hono ni mboy yonkini
ni isko debbo goto minon gonduno duubi joymi ngad basi fu walana hakune amen ne joodi beete goto tan sona mo nildi kam bataaji o yi kan hakune amen timmi kanko hebi neddo goddo mo yidi wadde keddo ngurnam makko wakkati mun on faadu latini kan hono mi mayoni bernde am boni bernde am metti walana dum fu neddo mo mbomi haldude naawi kan sanne wakkati latini kan amilan le bundu yite ngattaami motumi musude hakilan fu boni don numero makko mo jogimi o tosumi numero ji sakiki makko fu mo jogimi dum hande kam mi waawi yegiti
dum ko en kabaru terlaaji hakkilo holtiwide so yo hunde yebande le leedi mali kuteji mudun non satisane do yimbe le yogabe hono wayde holare neddo goddo cigitali e wayde holare hore mudun kadana Drissa Traore kanko o psychologue
lorsqu'une personne est victime
neddo mo hono ki mbuy yonki hebi so hayba ka latuna do kulowo latuna do kulbini do sanne sanne tabi joomu saman e leyi murtere ana waawi sabi binde fe golle mudun bona joomu hawrata e hore mudun hawrata e fe yimbe be wondi le galle goto non joomu terde mu fumbaato so hayba ka fagas gas yama golla golle mo tawete ana misita
un mauvais choix en nous
ka dum fu tawede yimbe le be gilli mudun tikki wasata fi
wattu jone njaraano ko nayri bangal tariki ci leedi ndi e njaral le mandeer ndi nokku mabbe no detta kamale idum wottire gallure bamako de ko yata kilongaaji 54 nyaali
se njeton boro hedo woni ko tariki hedo woni ko pamaten ton
en kala kabar ndudo bundu ndu no dirto ko dogolen kedde mo kanko no dirte de flamori ki taw ko mo sifile no ndudo bundu worino
kolomindo a kolon kaddu
adu bundu nugi bundu sanne fisa wadi machine le mayru ababa yidi do haadu no bundu ko de golle mi betal arande so dibbe ngendi denti kawri e hunde neddo fu jambiido hono on don sirri nebeto ton tammi jami tipu yodu woni mana ka yinka yegitama hala mudum tidiki
e tununi nori ika ko bal
dum nabata en e birki sembe caldi senjaro kabar birki sembe caldi wattu joni en kala hono kabar wuji nokku no dirte do kayi en biyan ko yetti athletism dum no kabar duddu dum wadi le stade mabbe mo no dirte Ablaye Macron Sissoko
godda ndirgol hawrindini second cycle ngaji e madrasi gondi kap kayi second cycle la fiya bugu kanyum ardi e jokini e plateau tata bo yo legal sigu
non wori en biyan ardir o kay hebi ton ko yaata ujinaji nogay CFA jokkudo do hebi ko yaata ujinaji jagom CFA lati do tata bo do hebi ko yaata ujinaji nay kalis CFA kanko Lionel Messi wiama o jokkiti to contrat makko don figol ballon nokko no dotta Barca fa hitande 2025
non jati suko Argentine o beedi contrat makko dubi joyi enen mi joddi makko do buyti dum de don ko himbe natna be kabaru ci Espagne to collectivité
fa hande keddoto kabaruji kanko Messi coupe mo domtuno dubo hebi dun le ceketi yonter gabbi non dede
non jati boro sa Allah hortini be liyeni Messi joni kana cey sanne
non wori
kanko Argentine o coupe America be mi dun le ceketi yonter gabbi nande be tapi Brazil 1-0 dubi noga e jetti boro Argentine hebaino
coupe e biata no dete Di Maria o du kanyu wotti ton o don baddu haye nyamande ka iwi do makko joni ka de hono jimbono to CR7 wakkati furbe ka en biyan nyamande iwi do Messi wattu jono sabdo hin wodo kumna
dari bare acirani kabaru jidan
bismillah non biiraten sekirabe fat jeefe eno ko nandir do no do e sed yotrimen eno dirten tous o grande ana wara waran yowodo kabaru julde leyende